matters. Tonight's for my baby that's all we need love. Got this love that we share that nobody can take away. Wounded time and in general, tears over time forever.
Amanda Black, come on, give it to me. Chonga, akhanda imnandi, akhanda inhle mana nomphulaphuli, utyebe wonwabe because uphethwe kahle aphendlini, uphethwe kahle ngudali. Oh, love to see it. Amanda Black right there, umphulaphuli wam, uthi yena kahle. Time right now, it is 23 minutes past the hour of 10 o'clock. Happy Wednesday, 8th of June, 2022. It is a Wednesday, Mpulapuli, which does mean ukubana sesincokole naye usisithuma ngabase usuka kwa kwa Black Sash. Sincokola Mpulapuli ngamalungelo akho nje in general apha emhlabeni. Good morning sisi, unjani?
Hello sisi, ndiphila khondo, unjani wena sisi?
Ndiyaphila enkosi. Sisichuma siyawamkela ku the branch right here Mqubala FM. Inkosi kakhulu sisi ngexesha lakho. Enkosi, sisi namhlanje kumalungelo omphulaphuli usiphathele ntoni namhlanje?
Namhlanje sisi siyaqhubeka ngelisho khange sikwazi ukungena kwiveki ephelileyo kodwa besifuna uqhubeka with amalungelo akho xa wena ungumntu opeya e-post office.
Mm-hmm.
That is usasa e-city payment yakho ise-post office.
Mm.
It means into eyenzekayo even kulezi veki kwezi payment dates uqala kulezi veki kupheleyo ngolwesine nangolwesihlanu na-Monday nayizolo besise-post office eTinarha. Siyawujonga inkqubo yokupeyiswa kwabantu because kaloku i-contract with usasa ne-post office iklie uba makwenzeke njani.
Mm.
So besiphasi ku-Black Sash ne-office yethu yase-ILDA si-interview abantu siyawujonga inkqubo. So izinto wena mntu opeye post office onokwazi uzilwela and demand as i-citizen yase-South Africa. Bekuthiwe besithe sathi siqala ubana funeka i-sitting ibe kanti at least a minimum of 20 chairs zikhona pha phakathi. So xa ungene ngaphakathi wafumanisa izitulo ziyashota zi-5 uyakwazi ukuthi zithe izitulo njengomni wase-South Africa. I-toilet, it is very important. Ubani kwazi ungeniswa kwi-toilet eziphaphakathi kodwa xa ufuna uye toilet funa kube kanti i-mobile toilets zi-available kwi-post office nganye ngelini ze-payment and as toilets zibe clean and as toilets ibe zezabantu abangoomama ibe zezabantu abangootata ibe zezabantu aba-disabled. Funeka xa unxaniwe, that is the basic need. Funeka amanzi ukwazi ukuwafumana e-post office, that is i-water dispenser funeka ibe khona, i-cup yokusela funeka ibe khona. And also funeka i-shelter ibe khona. I-post office is mandated by USASA that xa kupeyiswa ngemini ze-grant, if kuyanetha kusuppose bana i-tent i-erectiwe khona. Xa kushushu kutshisa kakhulu ilanga abantu bayafenta kukumizithwini, itente efanele ibe khona as a shelter. And also kufuneka kube kanti kukho matshini abaninzi abasebenzayo, kungathiwa hayi kusebenza umntu oyi-1. I-explanation should be there. Funeka umntu akasasephumile waya phandle ebantwini a-explaine ukuba kutheni le nto kusebenza umntu omnye nje. And also sithi singu-Black Sash actually kutsho i-contract between usasa ne-post office that umntu akufunekanga ame etwini for more than an hour. Bakhona ke abantu abavuka over, siya understand abavuka ngofo, but kwixesha lokuvula kwe-post office that is i-post office ivula ngo-8 o'clock. So from 8 o'clock sibala from 8 o'clock xa kuvuliwe post office akufunekanga uyowuphuma e-post office ngo-1. It means that ikhona i-problem. And as umni wase-South Africa you have a right yoyongena ngaphakathi uyowubuza kwenzeka ntoni. Ndine apha for more than an hour and ithi into yenu akufunekanga sime for more than an hour kwenzeka ntoni. Iyenzeka ke sisi wami into yobana kubekho i-network problem.
Yes.
For instance, it it was not only in Newton Head in network problems. The tech was phone la we national stack is needed for a very long time. Because abantu abangomakhulu abapeya ngombe that is the biometric matching. So if biometric matching yabo it wasn't functioning because of the network. It's not only a Tinaha, but in abantu bethu abamonitorishayo in Durban, Joburg, wherever, now they are experiencing the same network problem. But ithi ke ngoku contract yabo funeka kungagqithi hour i-network yabo ingalungiswanga. So zizinto ezo umuntu ekufuneka ezijongile. Also another thing that is very important, a post office kubhekiswa i-grant yakwaSASSA. It means that xa wena une-problem, let's say umuntu uyopeya phaya e-post office akayifumani imali yakhe iphelele iyashota okanye kuthi hayi asiyazikwenzeka ntona yiphumi, i-health desk umuntu wakwaSASSA fanele ukukhona pe-post office uba kuzawuthiwa iya kulaa mntu, kungavurivayo abantu kuthiwe hamba iya kwaSASSA bobuza kwaSASSA babe uSASSA ne-post office beqelelene. But ngezaa mini zokeya umntu wakwaSASSA fanele ubukhona, sithi ke loo mntu yi-health desk, yena unekhompyutha une-system yakwaSASSA ekwazi ujonga uba kutheni imali yalo mntu ishota, kutheni lo mntu engayifumenanga imali. So zizinto ezi-important ezo. Xa umntu ejikiswa kusithiwa hamba iya kwaSASSA uyadimanda uthi upho umntu wakwaSASSA.
Okay.
Because umntu wakwaSASSA bekufanele uba ulapha so that ndingazohamba ndiye kwenye indawo, uyayi-understand. And also funeka singazoyiki security guards eziphaya, mazinxibe uniform that is branded.
Okay.
Let us feel protected kubona i-security ezikhoyo apha. Nabantu abaphangele e-post office, maze umntu ophangele e-post office ungabufunisa xa kufuneka ubuze umbuzo emntwini kuba ngompho wase-post office, because aba bantu abanxibanga zinto ezi-branded. So those are the most important things ngesisi umntu anozilwela xa zilenzeki. And sithi ke ngoku singu-Black Sash xa kusenzi siba-interviewile abantu, we are busy ngoku with i-report esizayithumela kundlunkulu wethu in Cape Town, and then it will be sent kundlunkulu wase-post office, ithunyelwe kundlunkulu wakwaSASSA ukwenzela uba ezi zinto sizibonileyo thina izolo besiyomonitorisha esikwaSASSA kwasasubuqu nose-post office naphaya sazijonga izinto ezingahambi ngendlela esizawukwazi uzithumela. And then after siyenzile yonke iripoti yethu sizawuba nento ekuthiwa yi-community dialogue. That is sizawubiza abahlali ke ngokuba basetinarha, sibize ii-officials zakwaSASSA, sibize ii-officials zase-post office, i-Black Sash ibe phaya, i-stakeholders zibe phaya, sinike i-report ke ngoku yokuba kwenzeka ntoni, zintoni ezi zinto zingekho happy ngazo and zingalungiswa njani.
Sisichuma ndinombuzo apha, umphulaphuli uyafika e-post office uyazibona uba aman ezinto zithethwe ngusisichuma azikho, amanzi andima etywini kude kubethu 8 kuyobethwa u4 emini, izitulo asinazo, sitsha elangeni, imvula yasibetha, yonke loo nto leyo uyimenshineyo sisi. But ke ngoku umphulaphuli ke ngoku uyoyika ke ngoku uyothetha kwabantu abaphaa kuyithela uba hayi mansisi kunjenanjena, hayi manibhuti kunjenanjena, but ebekhona umntu ngusichuma othebana funeke kube nje angathetha nabani, angenza njani uba ungoyiki.
All right. And ukuze ukwazi ulwela ilungelo lakho funeka ube bold. You become bold ngento yaziba injalo. Awulwi bathi futhi is either security apha egeyithini futhi mani kwenzeka ntoni, because akufunekanga ibe caba funeka kwaSASSA ofuneka baruruzele ngosuke babone abantu abanxiba into ezi-branded zase-Black Sash, ibe kungoni ngathi izinto zenziwa right. Yile nto sisithi uba siyayiphayilotha le nto to i-community members. I-community members they should stand up for their rights. But ke kwi-situations ezinjalo abantu bangafowunela i-healthline yethu, that is 072-663-739 okanye u-063-610-1865. Xa bebona uba heyi izinto azihambi ngale ndlela fanele uba zihamba ngayo. Then izawu escalate as much as by i-helpline yethu is a Joburg. But if the case yase Eastern Cape izawuhliswa iziswe kuthi, then thina we can be able to deal the case. Sikwazi thina uyothetha on behalf of them to imanager uba hey abantu abakohead. Because eyona nto ibalulekileyo sisi communication. Asithi system ayizoba down, asithi network ayizongabi down, asithi izitulo azizungashoti, but i-communication ne-courtesy to people. But ukini principle yabo ithi openness mayibe khona, i-transparency mayibe khona, i-courtesy to people. Ukuthi uxolweni bethu nani libona kusenzeka lento nje, it's because abantu bethu mhlawumbe bafinyelwe yi-COVID abaphangelanga bonke, kuphangela umuntu oyi-one. So please bear with us, nasi into esiyifuna i-communication.
Sisichuma siyabulela sisi, enkosi kakhulu ngexesha lakho.
Enkosi sisi wami.
Enkosi kakhulu sisi, siyabulela sisi, bye.
News headlines on Gobela FM 97.0.
Good morning. Former City boss Noxolo Nqwazi won the first legal fight to get her job back on Tuesday, and finally the National Taxi Alliance says it has not yet decided whether it will support the call for a national shutdown. Catch the full bulletin at the top of the hour. I am Anasa Maneli.